sagaal milyan oo qof oo reer ruwandaah ayaa iska diiwaangeliyey in codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horreysay ay ka wada dhacaan dalkaasi ruwanda. Kagame waxa uu ahaa hogaamiyaha ruwanda tan iyo markii uu dhammaaday xasuuqii 1994-kii, kaasi oo galaaftay nolosha 800,000 oo qof oo u badnaa tuutsi, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen huutuuga qunyur socodka ah. 66 jirkan madaxweynaha ahaa 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii oo 2017-kii la tartamay oo kale ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax bannaan. Maxkamadda Rwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Ntaganda iyo Victor Ingabire, kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara, iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldaraysatay inay keento qoraal dembila'aan ah oo lagaga baahan yahay, iyo sidoo kale inay ku guuldaraysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600,000 oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda. Gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabul Rwigara, oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front. Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyey inay tartanto sanadkii 2017-kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay, laakiin wax dambi ah waa lagu waayey. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta, ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuquraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka. Dadku inta badan waxay isku khilaafaan dimuquraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan, laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leenahay. Dimuquraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada, inaad doorataan waxa idiin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan, ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Muzanzi. Kagame oo baarlamaanku doortay 2000 kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore Bassur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900,000 codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2013, 2010 iyo 2017, waxaana uu helayay ku dhowaad 99,000 ra'yi ururnadii ugu dambeeyey ee la sameeyey. Waxaa lagu amaanay dib u soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqii kadib, laakiin waxa uu wajahayaa dhaleecayn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed. Bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka, warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Sanadkii 2015 ayuu Kagame madax ka ahaa isbedelo lagu sameeyey dastuurka oo u ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2030. Isbedeladaasi ayaa soo gaabiyey muddo xileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano, waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee Kagame hadda ku ka bilaabanaysaa maadaama uu 2017 ilaa 2024 xilka ku hayay habku meel gaar ah, ayna labadiisa muddo xileed ka bilaabanayso 2024 ayna dhammaanayso 2030. Doorashada sharci dejinta ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 500 musharax, iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan 103 ka mid a 80 xildhibaan. 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyey musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah, 2 wakiil oo dhallinyarada ka socda iyo 1 qof oo naafo ah. Hadda xisbiga Kagame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 ka mid ah 103 kursi ee aqalka hoose. Xisbiga Democratic Green Party ee uu madaxa ka yahay Habineza ayaa leh 2 kursi, si la mid ah xisbiga bulshada ee Imbarakuri. Xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobollada, iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka, halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka.